Southern Warrior.
Chimps Kelly official.
It's a boy Frank Tito.
A house of fame.
Ogani ewa baby to me there. Osa tenta wilo waya waya.
Ukaniyewa unitumile palo 95. Sinza chedwa tekupela next by your side. Nimafuna niziku gadinga day by night. Daba love unipasa is too much.
Ukaniyewa unitumile. Osambera tape manta unitumile.
Ungankale na ikali olo soche. Osa iwara tape mami unirizire.
Ukaniyewa baby itumile. Osa taenta wino waya waya.
Zaima you and me
Ukaewa unitumile. Osambera tape manja unitumile.
You make me high ingati na mwabozi. Umani mbesa kapafa kulema yuelozi. Ungankale na ikali olo spaka. Osa ivara tape mamile lo unirizire.
Ukaniewa baby itumile. Osa taenta wino waya waya.
Chapena kuseni. Tatulipe titunga tumile pali jeni. Ndabandiwe ni maewa daily kuseni.
Ukaewa unitumile. Osambera tape manta unitumile.
You are one in the million. Kudula mami umatila tema million. Jiwe kazuwa umanisa nika daily. That's why nzambo kukonda line ese daily. Finali na ipeza mbambo yanga. Certificate bondo kusiba banja yanga. You are one in the million. Kudula mami umatila tema million. Finali na ipeza mbambo yanga. Certificate bond wa kusiba banja yanga. Ungankale na ikali olo spaka. Osa ivara tabi mamile lo unirizile.
Ukaniyewa baby itumile. Osa taenta wino waya waya.
Call me.
Yeah, I'll be right there.
Chico baby, it's Ansa Kuchinja Nazo. Big ups to my big bro, Washima, Mr. Owen Mumba, Uncle Wisdom, na bene buana shakani.
Zedwap.com.
Austin Mwemba Zedwap, I see you.